ubwawe ntakutagize ngo wibagize intimba zawe ariko kubw'ibibi wumva n'ibyo ubona ugatonekara wihererane ibyo byose ubwire Yesu agutabare
ubwawe ntakutagize ko wiyibagize intimba zawe hari ko kubw'ibi bihumba ibyo ubona ugatonekara ntiwihererane ibyo byose bibwire Yesu agutabare
kwiburiro nitumusaraba muganga
Imana ndababonye ndabamenya yeah
yeah yeah
bana b'Imana ndababonye ndabamenya
yeah yeah yeah
niyemeje iki
niyemeje kumwe muri Yesu
ngo niyemeje iki
niyemeje kumwe muri Yesu
Mureke turamye umwami wacu igitangaza Imana ikomeye ubutware no gukomera biri hejuru y'ibitugu bye nimuze tumuramye
amen nimuze tumuramye amen Yesu
amen
n'umwami utabarira gutabara iteka ryose ntabwo aterana abamwiyambaza abafite intimba n'ibikomere abonga bose bashyagurira gahinda abonga bo biyemeje kubaruhura
Abafite imbuni ku mutima arabakanda abafite indimba n'agahinda arabahumuriza kandi nyirubasha reka mbabwire ibyaruta mu rwateye intambwe batitura uwo ni intare yo mu muryango wa Dawidi reka tuvuge umugabo waduhaye umugabane mu bwami bwo mu ijuru ni umugabe tukaba bagaragure ni umugabo utarigeze gusaza yaducungurije ku musaraba we atubwira abiyumva twari tugowe tutonagiye twari tugowe tutagororotse adukiza ingorane kandi ingingo zose twazisanze mu musaraba ni umuhe imbundo ko yaduhaye mbwemu ni nayo mpamvu impumuro yiwe tumera neza kuruta uburabyo bwose nimwiyunge amazina wabungure ni umugabo utagira amakemwa abafite gukekeranya nibo baturaza iby'inkera tuzatambuka dukimbagira tuzatambuka dutaramye dutamba imbere y'umwami umucunguzi mwene Dawidi shimwa Yesu uri igitangaza uri Imana ikomeye uri rubasha usumba byose umucunguzi wacu izina ryawe ni ya turakuramya mureke tubanye umwami wacu dukomere tumushyire hejuru izina rye ryogere mu batararimenya tumwamamaze ku isi yose ab'i Burayi bamumenye Afurika yose imumenye isi yose imumenye uwo mucyo wose uzahabwa n'isi uzaba uturutse mu Rwanda nimuze tumuramye azadushyira hejuru dushishe nk'ibikari atuzashyira mu bikari by'umwami dushyirwe hejuru nk'imyerezi ireba mubi adusanganize imbundo ati nimuze muhumekere mu bwami bwo mu ijuru mukiza wacu watwunze dore mu ijuru kuko twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu ubutumwa bwaradukijije ubutumwa muri we twiteguye kuzamusanga iwe mu ijuru
Yeah. Mwami Imana duhagaze mu bumwe dusengera igihugu cyacu. Mwami turakwifuza kuko ari wowe wadukiriza igihugu. Kiza igihugu cyacu amacakubiri n'inzangano ari za moko n'uturere. Kiza igihugu cyacu intimba n'imibabaro, amaganya n'ubwihebe. Suka umwuka wawe maze ubutabera bwawe n'amahoro yawe bikwire mu gihugu cyacu.
sanga ryera n'umwami wazutse twese duhuje nabo hakurya inyanja dushize izina rya Yesu hejuru twese abumeno narawe nubwo turi benshi yatugizumwe mu mahanga menshi kugira ngo isi yose imenye tuzarangurura tuti Yesu arabo
Thank you.
twese duhuje nabo hakurya inyanja dushize izina rya Yesu hejuru twese abumero narawe nubwo turi benshi yatugize umwe mu mahanga menshi kugira ngo isi yose imenye tuzarangurura tuti Yesu arawe.